zambiamusicblog.co.
Mundu ali en safani kose
kila. Let's go, run it.
Si ufani kulila. You are beautiful, don't let anybody turn you down. Basi yeva kambe, you don't have to worry. They will understand you and muntu chabe na iwe. You don't have to impress nobody, just be yourself. You gotta do what you do and focus.
Umawala, monga ni mwezi.
Monga ni mwezi.
Umashaina, monga nyenyezi. Umawala, monga ni mwezi. Umashaina, monga nyenyezi. Monga ni mwezi.
Beba funa, patiba sakuchinge kuvintu veufuna. Rule number one ni mulungu pasogolo. Ambones pasogolo na ule muku magoro. Don't cry mama ulimusuma. God's time, mima pela mami uibilima. Iyo jobu fire boy hika monika. Mose benzo setenzo nishika monika. Haso hadosa zirekelela. Vamushe vima pwera ukavipemperera. Tie tie muntu wanga fokasi. Voko pa mic volume kuma speakersi.
Umashaina, monga nyenyezi. Umawala, monga ni mwezi. Umashaina, monga nyenyezi. Monga ni mwezi.
Bonse benzo seka palas no bwera kudiamo. Magelo benzo kana no funo kuvipwezamo. Benzo kamba ni warwanda baja no bwera kumuamo. Ukazibiri vamo vintu vima nkazikika. One day nawe kaza kabalika. Vizaka chitika vintu venzo kano chitika. Kulipe na vopibo zambo chomamo mapima. Don't cry mama ulimusuma. God's time mima pwela mami uibilima. Iyo jobu fire boy hika monika. Bonse benzo second son nishika monika.
Umawala monga ni mwezi. Umashaina, monga nyenyezi. Umawala, monga ni mwezi. Umashaina, monga nyenyezi. Monga ni mwezi.
On the beat, Lauda, Chichi Ice, it's a big company. Managers Henry, salute. Yo, yo, young D fellas.